Big shout out to Vince on the beat, by the way.
Sifu Bwana daima, moyo wangu sifu Bwana daima. 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 Na kusifu,
whether rich ama poor, unajua utacheza kama wewe. Nikikanyanga kanyanga chini na stop shetani akemewe. Imboka imejipe na ni nice, nikijua for my freedom and you had to pay the price. So kinyona ni mechizi nikisifu sishangai. Usishangai kunyona na upako, na ukitaka mpe maisha yako. Na si utani njo upate thamani, usiwache shetani akukalie japo. Wendo jua mali uniweka, sitishiwi na mali ya mapesa. Ya dunia ni ya kupite, po siku mbinguni tafika. Kanfanya msafi dhambi ukanfute, siezi kukupay for all this grace. Masha yangu we ndio controller, haijalishi nini mina face. Zami ni mali juu yako we, omera tuliwa takusandore. So tumsifu Bwana.
Sifu Bwana, sifu Bwana daima, moyo wangu sifu Bwana daima. Sifu Bwana daima, moyo wangu sifu Bwana daima. Sifu Bwana,
sifu Bwana daima, moyo wangu sifu Bwana daima. Sifu Bwana, sifu Bwana daima, moyo wangu sifu Bwana daima.
Na kusifu
tena kila siku, wendo kila kitu. Kila saa vile inafaa, vile inafaa. Nataka nisifu,
yeah.
Daily naona mkono wako,
yeah.
Wendo unafungua milango,
yeah.
Bado unatenda majabu. Siezi hata count time nimefikiria na joke ni show wendo bado bazeng. Kani ko down au niko juu, aina issue na jua vile story na end. Twende na plan yako juu yangu, ni kufuata penye unaongoza my friend. Yake ndo crown, hizi zingine zinanga uzito mbele ya Elohim. Yeah, naona my blessing, naona my mapenzi. Amazing grace ni soundtrack ya play ya maisha ya mine. Nanzanga days na prayer na smile na peace of mind. Daily naona mkono wako, wendo unafungua milango, bado unatenda majabu.
Sifu Bwana daima, moyo wangu sifu Bwana daima. Sifu Bwana daima, moyo wangu sifu Bwana daima. Sifu Bwana,
sifu Bwana daima, moyo wangu.
Chama puwa juna jua utacheza kama wewe. Nikikanyanga kanyanga chini na stop shetani akemewe. Imboka imejipe na ni nice, nikijua for my freedom and you had to pay the price. So kinyona ni mechizi nikisifu sishangai.